totunuliranga mbera tunuliro ya bisinga bulibo tunuliranga mbera usigala wanguza
wali wamusajja betogerako bamuyita Daudi omuzira teyatunulira Goliasi yatunuliro ya bisinga nolwekyo togwamumanyi togwamusubi mbera kijoyitamu eyayamusa musa nabisirairi ebibyabisobola
totunuliranga mbera tunuliro ya bisinga bulibo tunuliranga mbera nsigala wanguza totunuliranga mbera tunuliro ya bisinga bulibo tunuliranga mbera nsigala wanguza
yo first time mututachi mike nalibu vinebuza who helpu me twaveyi boy wabimupuwa family naye kakirengera wano jetuli neskaskam kutuka wano jendi nalowoza kukikyendi basafayo kikyendi kyali kikuma okwezuula nti ndi wakabiisa ndi kitegedde singa mukama watali kasoke nebaze katonda eyantonda singa teyaliiwo nze nali sirutonda bwe yatuka embeera eyalyekalubye negonda anti kyategekera omunaku tekivunda yakuwa abaana ne bwoboli mugumba talemerero yazaka ennyama ku magumba tewemala musuubi kati kiwekwata kutama olaba ne Danieri mu kinya yatunuulira mukama totya bijja bwe buli mbeera kimugambe yakujja kutegere ne bwoboli muwambe aneyandabako mu buto nga sirina suubi ng'okufuna ekikumo soka kutoba twali baavu tubonyebonye tuyise mbega n'ebiwonvu naye kati wenjogerera tuli wawanvu she tuli wawanvu Rake Menzo.
Totunuliranga mbera tunuliro ya bisinga bulibo tunuliranga mbera nsigala wanguza totunuliranga mbera tunuliro ya bisinga bulibo tunuliranga mbera nsigala wanguza.